murumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika hevugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya 7:18 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Mukanya ni ikiganiro muri Isanga. Uyu munsi hanini tuganira ku bikorwa by'abari n'abategarugori, uburyo babayeho, uburyo biteza imbere mu buryo butandukanye n'ibindi. Radio ijwi rya Amerika muyikurikira kuri FM 88.3 no kuri FM 104.3 mu Rwanda. Turi ku mirongo migufi shortwaves mu Burundi kuri metero 19 na metero 22. Mbibutsa ariko ko mwadusanga no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacuvewa.com. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nshuti mwese nongere mbahe ikaze mu kiganiro muri Isanga kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Kuri uyu munsi ni kuwa gatanu, umunsi twahariye abari n'abategarugori, abigeme n'abakenyezi. Twatumiye Madame Clementine Mukeshimana ngo atubwire aho ageze mu bikorwa bye nka rwiyemezamirimo. Afite isosiyete yenga inzoga n'umutobe yifashishije ibisheke. Iri ku Ruyenzi ni hafi ya Kigali mu Rwanda. Ibindi araza kubitubwira mu kanya. Ntimujye kure ya radio yanyu, mube hafi rero mubaze cyangwa se mumwunganire. Nongere mbibutse ko radio ijwi rya Amerika muyikurikira kuri FM 88.3 no kuri FM 104.3 mu Rwanda, ku mirongo migufi shortwaves mu Burundi kuri metero 19 na metero 22. Mukamwa dusanga ariko no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacuvewa.com. Nabatindiye rero twakire umutumirwa wacu Clementine Mukeshimana, urahura komeye.
Naho neza.
Ikaze ku ijwi rya Amerika, ngushimiye rwose uyu mwanya uhaye radio ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo kugira ngo muganire, mwungurane ibitekerezo. Nagira ngo rero muri make ya mbere yo gutangira ubanze ubibwire kugira ngo bamenye uwo baganira nawe, ntumbwire ko nta mugore wivuga kiriziya kwikirazira. Nuko twibwire muri make.
Ye,
urakoze cyane.
Nabandi mu rubyiruko rwihangiye imirimo rukora ibituruka ku buhinzi, harimo igisheke twengamo inzoga zitandukanye, harimo wine, ukoramo amawisi, tukanakoramo umutobe. Abankorera mu Rwanda mu karere ka Kamonyi, aho bakunze kwita ku Ruyenzi, ni hafi y'umujyi wa Kigali.
Yego, urakoze rwose. Tubwire rero ukuntu icyo gitekerezo cyo kwenga izo nzoga cyangwa se cyo gushinga urwo ruganda, iyo sosiyete nk'umugore, cyakuje mu gute?
Ndakunze gucuruza ibiceke kwa kumbiza bicuruza ku mihanda, utangamo kimwe bibiri cyangwa se ubihata ukabitanga mu dusashite 200 ijana. Ariko nabikoraga muri vakansi ndi umunyeshuri. Nkura rero nibaza ese ni gute nazabona imashini yabasha kumbyara n'ikindi kintu, ariko ntaragira neza ibitekerezo ngo menye ngo byagenda gutya. Nagiye nkomeza numva rero nshaka kuzakoramo ikindi kintu.
Clementine, telefone yawe iravuga nabi, waguma ahantu hamwe kugira ngo tubashe bimwe twabyumvise wakomeza. Buretse gatoya Clementine, buretse gatoya bari ku buhanga bw'ibyuma bongere baguhamagare kugira ngo tubashe kugushyira ku murongo neza.
Turabaramukije bakunzi namwe banyoni bijwi rya Amerika. Muntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri isanga. Turimo kuganira na Madame Clementine Mukandayisenga. Tuganira rero ku isosiyete ye yashinze, isosiyete yenga inzoga n'umutobe. Clementine, hari bimwe bitari byumvikanye neza, nagira ngo wongere usubiriremo abadukurikiye uburyo igitekerezo cyo gushinga iyi sosiyete cyakujemo.
Murakoze. Nari ndi gusobanura uburyo natangiye ari igitekerezo n'ese ndi umwana incuruzi ibisheke ku muhanda, ariko nibaza uko nzabibyazamo umusaruro nyuma birenze kubicuruza ku muhanda. Nibwo nyuma ndangije kwiga, nakoze ubushakashatsi kuri internet, nshakisha imashini zamfasha kuba nakoramo umutobe, ariko ntabifiteho ubumenyi buhagije. Nibwo nagize amahirwe mbaza umuntu wo muri famiye yanjye, umwe w'umuhanko wanjye, abasha kumfasha andangira uko nabona mu mashini, antera n'inkunga, ntangira gukora ubwo ngubwo nkirangiza kaminuza muri 2016 ubwo natangiye.
Hanyuma iyo sosiyete yawe cyangwa se kampani yitwa ngo iki?
Yitwa Exalto Engineering and Supply Solution. Urumva ni ibintu bijyanye, harimo na engineering, kuko twatangiye n'ibintu byo kwikorera ayo mamashini kurusha uko twajya kuyakura kure. Ariko urumva natangiye ndi umuntu ufite abakozi babiri, njyewe n'undi mukozi, tubyikorana ari ugukora jibusa, ari ibintu byoroshye. Ariko uko ugenda, kuko cyari ikintu gishyashya kije mu Rwanda, aribwo bigitangira kugaragara, igira amahirwe yo kugira abakiriya benshi, mbasha kubasha kwagura n'uruganda rwanjye, mbasha gutangira kuzamuka, ubu nkaba ngeze ku bakozi 23.
Abakozi 23 ni urubyiruko rundi nkawe, cyangwa se washatse abantu bashobora kuba bafitemo uburambe mu byerekeranye no gukora imitobe cyangwa inzoga?
Ku bijyanye n'abakozi basanzwe n'urubyiruko n'abamama, harimo abamama bakeya n'urubyiruko rw'abakobwa kenshi, ariko harimo n'umuntu mukuru, navuga nawe ni uko nawe atararenga urubyiruko ariko n'umupapa ubasha kumfasha mu bijyanye no gukora izo nzoga mu gihe naba ntahari, ku buryo yaba ahari. Urumva harimo urubyiruko rwinshi rugenzi rwanjye.
Mumaze igihe gitoya mukora, ariko se urwego mugezeho urabona ruhagaze gute?
Maze igihe gitoya nagize n'amahirwe mu Rwanda babasha kudushyiraho amarushanwa y'urubyiruko yitwa Youth Connect Award, igira amahirwe muri urwo rubyiruko, aba ari njye wegukana igihembo cya 2018. Ni ibintu byanteye ingufu cyane kubona ko leta kiri kugishyigikira nk'urubyiruko, bimfasha noneho kuba hari icyiyongeremo, kuko naho harimo andi mafaranga agera muri 70 million y'inkunga gusa. Hari aho navuye, hari aho ngeze, kuko nimba naratangiriye ku mashini imwe, ubu nkaba ngeze mu ruganda ruhagaze 40 million, kandi nari umuntu udafite na 3 million cyangwa
urumva haraho navuye hari naho ngeze ngo kandi hashimishije
nge umva rero radijwe rya Amerika ihe jambo abakunzi bayo bakabaza cyane cyane muri kiganiro muri isanga tubagezaho buri munsi kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru uyu munsi kwa gatanu nkuko nabivuze twawuhariye abari n'abategarugori cyangwa se abakenyezi n'abigeme nubwo badakunze kuduhamagara cyane ariko twongeye kubatera kamo nkuko mu kirundi babivuga baduhamagare nabo baje bagira uruhare mu biganiro byacu nagira ngo tujye ku murongo wa telefone rero tubanze twakire Omar ni waduhamagaye bwa mbere Omar uranyumva Omar ndumva ashobora kuba arangaye gatoya reka tube twakiriye Zafeti wowe uranyumva
ikonda bombo
wiriwe neza
yewe
urahagana hehe
Yendi Burundi.
Ye. Ufite icyumviro cyangwa ni kibazo wifuza kubaza umutumirwa?
Kwisanzwe icyumviro mazo nabironkeraho ikintu nyamukuru narishatse kuzana ndamenya amakuru yo ku munsi ku munsi.
Amakuru yo ku munsi ku munsi. Twaya kugezaho gute se niba mutabasha kudukurikira. Ujye kuri internet ngo urebeho. Cyangwa nta bushobozi ufite.
Nta twashyize nimero za WhatsApp.
Ko kuri WhatsApp. Reka noneho nguha umwanya ubaze muri kiganiro cyangwa se utanga igitekerezo umutumirwa wacu ni Mukandayisenga Clementine hanyuma ugire icyo umwunganiraho cyangwa se n'ikibazo wamubaza.
Yego nahitanda mubaza mu.
Mubaze arakumva.
Yego narise numva mwatujya kiganiro mwadushikirije. Numvise ngo bakoze ma business yo kwiyungunganya abacuruza rero sinzi ukuntu byaba byaratanguye kandi na mbere sinabyumvise nacyo sinabitahuye. Yuko namwe ari
ni ukubera telefoni yawe cyangwa ntago wabashije ahuri ntago wabashije kudukurikira
ariko ndabyumva
hanyuma ntacyo batahuyemo
ikintu natahuye numvise bimwe ngo ni ukwiyungunganya ndetse morale nafashe ngo ni ukumenya uko nabasha kwiyungunganya kugira abandane abaho ibyo numvise cyane ariko
aho wakurikiye yararimo kudusobanurira uburyo yatangiye isosiyete cyangwa company ye ikora inzoga harimo whisky, divayi, umutobe nuko atubwire n'ukuntu igitekerezo cyamujemo.
Okay. Ngo wende mbayaratse imbere agende bwambere. Nawe sindi uko ayice yoba akeneye nko ku mwanya ntagomba kamfiyo company yasha kuba akeneye abakozi.
Ngiye ndakumva komeza
yo aba bakiriho memo ntatange gutera imbere ubundi ashaka kungunganya ubundi cyangwa akamuha ibitekerezo by'uko nawe yashobora gutera imbere hawe
nimubaze nyine ko nawe wakwiteza imbere
nanjye nibyo bashatse ko mubaza nanjye usize yuko uburyo bw'amafaranga buzimbye umuntu ashaka kwiteza imbere gute
reka bwaraza kubaha inama muri rusange uko mwabigenza uretse ko igitekerezo kigomba kubanza ni wowe ugomba kubanza kugira igitekerezo cy'icyo wifuza gukora hanyuma ugashakisha uburyo wasaba inama ndetse n'ubufasha nk'uko yatubwiraga ko umwe mu muryango yamufashije hanyuma akaza no kugira amahirwe gutsindira igihembo cya Youth Connect mu Rwanda. Ndagushimiye cyane rero Zafeti ugume hafi ya radio. Wasafi noneho twari bari twakira ku murongo wa telefone. Wasafi uranyumva?
Ndakumva.
Uri hehe?
Ndi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo.
Mwiriwe mute Rulindo?
Ariko imvura itumereye nabi.
Mwihangane. Yaramukiye ku muryango cyangwa yiriwe igwa?
Yayiguye mu kanya.
Twizere ko ntabyo yangiza.
ntagire kwangiza ntagire kugacyana
ntacyo ubwo ibikenewe nubundi ufite ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza gutanga
nagira ngo mbaze umutimirwa nimba akorera mu Rwanda
niho akorera
umuntu abashije kwiteza imbere tumva aratubwira ahantu yahereye nyine kugira ngo natwe tubashe kuboneraho uko twakwiteza imbere abakurikije irya Amerika nyine nitugezaho ibiganiro byiza n'uwo mutumirwa twabashimiye kuba mwamuhisemo ashobora kuba ari nawe nk'uwaba ufite nk'icyo gitekerezo cyo gukora uwo mushinga ariko wenda kubera nta nama abaziho yumva tugiriye inama uko yabikoze n'abandi twaboneraho kuba twakirangira
urakoze cyane Wasafi ndeka noneho nguhe ijambo Clementine aba bavandimwe Jafeti na Wasafi umwari mu Burundi Jafeti ari mu Burundi naho Wasafi ari Rulindo wagira icyo babwira bose baraganisha ku kintu cy'igitekerezo cyangwa se inama wabaha ku bantu bifuza kuba batangira company cyangwa society nk'uko wabigenje
murakoze cyane ku Jafeti yabajije ati twakwiteza imbere gute inama yatugira natwe kugira tubashe kwiteza imbere icya mbere ni igitekerezo nk'uko wabizimukiriza buriya iyo umuntu abona ufite ibitekerezo bizima uko biri kose umuntu uba ufata ntumenya n'ahantu buturutse akenshi bitewe n'igitekerezo cyawe ariko nanone ikintu namugiraho inama cyane ni ikintu kijyanye no kwizigama urubyiruko kugira ikintu cyo kumva ko amafaranga hari make tutaheraho akumva ko abenshi batangiye ari ukubera ubushobozi buri hejuru birahita bituma mfatanya na Wasafi wabajije ati aho nakuye igitekerezo cyangwa se aho nakuye igitekerezo ikintu namubwira n'aho nahereye yavuze ngo mubwiye n'aho nahereye kugira ngo mbashe kugera aho ngeze nahereye ncuruza ibisheke ku muhanda kwa kundi badandaza ibisheke kimwe kigura 20-30 ariko mu rubyiruko harimo utabikora akavuga ati barambona niba mbona ndi gucuruza ibingibi ariko ntumenye ko ejo hari aho ushobora kugera babandi bakubonaga bagatangira kukubona mu ndi wundi tubanze twikure n'ikintu cyo kumva ko hari amafaranga make tutakoresha tunikure n'ikintu cyo kumva ko hari uwaguseka akubonye mu kazi runaka bizatuma tubasha kugenda twiteza imbere hari n'ikindi Wasafi yambajije ikijyanye n'uko twabagira inama nabo hari kugira ngo wenda afite igitekerezo yabasha gukora nk'ibi intanga amahugurwa tugira igihe cy'amahugurwa buri cyumweru ndumva hari na hafi ari Rulindo kandi ngiye ndi ku Ruyenzi iroroshye dutanga amahugurwa buri wa kabiri no ku wa gatanu ku rubyiruko rushaka kwiteza imbere cyangwa se nabo uwashaka gukora nk'ibyacu na byo nta kibazo buri wa kabiri na buri wa gatanu kandi nta kiguzi kirimo uretse ticaye gusa imuvana aho ari ikamugeza aho turi
urakoze cyane ushatse kubabwira ko buri wese waza abagana ashaka inama kuri uwo munsi mutangaho ayo mahugurwa yayabona nta kindi kintu nta kiguzi bimusabye
yabona rwose nta kiguzi cyane ko dushaka ko urubyiruko bagenzi banjye nabo bageraho bagera nubwo nanjye ntaragera kure ariko ndi mu rugendo nabo kandi bagatangirana
nanjye nuko ni byiza reka twakire noneho Claude uranyumva Claude wiri burahagana hehe ariko byose nabyo bishobora kugufasha nkubwo uri ku Rulindo twavugaga yarari mubwiye ko ari hafi ntacyo ngaho ni uburenganzira bwawe bwo kutavuga ariko nahavuze nabyo ubanza ntacyo byatwara
ariko nandi bitekerezo aho ndi singombwa hafi
nsaba niba ariko bibona ntakibazo komeza
mushiki wacu ndumva we yaragize amahirwe yo gushaka uburyo kwiteza imbere ati ntangaha mu Rwanda nibwo bavuga ngo twiteze imbere ngenda mbona bidashoboka kubera yuko akantu kose ugerageje gukora imisoro gutanga imbere wareba ibintu ukora n'ibindi bisoro biri hejuru rwose ukabona kwiteza imbere ntabwo bishoboka ukabona ni ikibazo kitoroshye nkanjye ndaguha urugero
nagerageje gucuruza ikarito ndumva n'ibiri kubyumva gucuruza ikarito yanjye yari ihagaze by'ibihumbi nka 30 ariko nyine nakoreraga mu isoko imbere nakoreraga mu isoko imbere ako ndebye uburyo cy'imisoro rwose yageze hanze kimanira sinitaye abona rero ibintu byerekeranye no kwiteza imbere rwose yego nta gihugu waba mudasura ariko imisoro yo mu Rwanda iri hejuru rwose bagushakira abayobozi mu bingingo rwose bagabanya imisoro umuntu ajya asura wenda bakurikije ibi bicuruzi uko bingana ndetse n'ibicuruzi niba naracuruzaga nk'ikarito y'ibihumbi 30 ugashaka kunyesha imisoro iri hejuru nk'aho ibintu bya 5 million kuki nazamuka gute naziteza imbere gute
urashaka kuvuga ko umuntu ucuruza mu isoko ukaba acuruza ikarito n'undi ucuruza ibindi bintu birenzeho mutanga umusoro umwe cyangwa baba bareba ibicuruzwa uko bingana n'agaciro kabyo
uvuga abajye bareba ikintu ukora n'amafaranga kwinjira izabahere kuba gusoresha kuko wenda nta hantu waba wenda mu gihugu icyo ari cyo cyose wabaho wenda ariko bajye bagerageza bagenekereza bavuga ngo uyu muntu ibintu akora agaciro k'aya mafaranga agakwiye imisoro iyi minsi
niba atari ibanga bagusoreshaga gute cyangwa abandi babasoresha gute baraza akahubwira ngo utangana cyangwa ko kuri mu isoko ugomba gutanga angana nk'ayundi
hari ikintu kiri ku ntanga yo kujyana radiyo kandi ikibona ibyo byose
ntago nimba kukumva neza
ikikubwira yo kujyana radiyo ya senisiyete mu isoko kuyigurisha
yego
mbere yuko yigurisha banki batabura gitansi y'amafaranga 200 ni banze kuri ntari imana yibona umusirizi koko
ushobora no kuyitahana utabonye umuguzi wayitahana kandi ukaba wayisoreye ejo wayigarura ukongera ugasora
upfa kuba winjiye mu iryo soko batanga ayo mafaranga 200 urusha kwigisha cyangwa ntigisha icyangombwa ni uko ayo mafaranga bayinjiye
so kubgawe ubibona urabibona gute rero
dore ko ubibona
yego
umuntu mukuru wose ntabwo igihugu na kimwe waba mudasora gukoresha amafaranga ajyanye n'ibintu ukora ibyo ari n'agaciro kabo kugenda n'ibintu
hanyuma nk'uwo ujyanye y'ikintu nk'iyo radiyo bishobora kukubaho ukaba wayijyana ntigurwe ukongera ukayitahana ukazongera ukayisubizayo ibyo byagenda gute urumva ibyo byagenda gute
yuko kwinjiza ayo mafaranga icyo bareba ni inyungu zabo ntazo bareba
iyo none icyifuzo cyawe rero noneho nko kuri icyo kibazo cyihariye
wanjye rwose dore icyifuzo cyanjye iyo iki nakomeje kuvuga ndi kubiramo nibasoreshe n'ibyo ariko nibarebe ikora kinjiza ngaho
twizere ko hari abashobora kuba batwumva ku buryo icyifuzo cyawe urakoze cyane Claude twakire na Theogene mbere y'uko mpa umwanya Clementine ngo agire icyo abivugaho Theogene
mwiriwe
neza
mwereweho namwe
yego hanyuma ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo rero wifuza kugeza ku mutumirwa
igitekerezo cyanjye ni uko ibyo baba batubwira mu kuzamuka k'umuntu ahere ku gishoro gito bajye babanza batubwire imvano yaho yabyo kuko gutera imbere k'umuntu araho biva ntabwo umuntu yifata ngo atere imbere kubera ibyo 10 cyangwa 20 ukoresheje kuko imishinga iba ari mike ku bantu kandi n'ibitwara amafaranga nabyo ari byinshi
yatubwiye ariko yatubwiye aho yahereye acuruza ibisheke ku muhanda gahoro gahoro
ariko barabitubwira ariko urebye tuba twarakoze ibintu byinshi abantu aho hari cyo cyaraguteje imbere ntago arije bisheke aba yaracuruje we ubwo aba yirengagiza buri wese afite kubona akora ako hari bizamburu
none sa teogene waragerageze se nawe kuko korode watubwiye ko yagerageze akananirizwa n'ikibazo cy'imisoro nawe waragerageze hanyuma aho wabonye iminzitizi ni hehe ngo yenda Clementine ashobora no kuba yakugira inama cyangwa n'undi muntu waba adukurikiye muri aka kanya ariko ashobora kuba yagira yazana inyunganizi nawe aba yatubwira
jewe ubucuruzi bwose buciriritse nagerageje kubukora ara amagi naracuruje mu muhanda aho ngaho duhagarara kubera ko bitari bikemewe twashinze n'uruganda ruciriritse rw'amandazi ibyo nabyo kubera imisoro irenze ubushobozi twe dufite turabihagarika urumva umuntu aba yarakoze ariko kubera ko ubushobozi buba ari buke n'imisoro ikaba myinshi bikananirana turagerageza ahubwo bajye inzira nyazo baciyemo twese zimenye kuko hano mu Rwanda buri muntu wese ashoboye gukora kandi twese dukora dushaka iterambere ntabwo umuntu azamukira ku bisheke cyangwa se kuri ibyo bintu biciriritse ahubwo hari izindi nzira baba baraciyemo bajye batumenera ibanga natwe tubimenye bareke kubireka
none wahinduye ababeshyi ntabwo ari ababeshyi ntabwo dutumira ababeshyi ntabwo twatumira ababeshyi
ntabwo ari ukubeshya ntabwo ibyo mvuga ariko imishinga iba ari myinshi n'imikorere iba ari myinshi nicyo nashatse kuvuga bajye batubwiza ukuri neza uko bajye bazamuka mu isate niba ari amakoperative baribumbiye hamwe tubimenye cyangwa se niba hari inkunga zavuye muri leta nabyo tubimenye ubwo bucuruzi ntabwo bwemewe gukorwa ntabwo reka niba yashinze isoko ry'ibisheke
ibisheke abwaraza kukubwira mu kanya ibyo ari byose ibisheke akoresha naho aho abikura abwaraza kwabwira mu kanya muri kiganiro ukomeze ube hafi
nta kibazo turi kumwe
urakoze cyane Theogene
murakoze
ndeka tubanze twakire na Innocent mbone kusubiza ijambo Clementine Innocent wiriwe
niriwe neza ijana
wiwe urahagana hehe niba ushaka kuhava
murakoze murakoze nasanze Imana ngi Kigali mu Rwanda mu karere ka Nyarugenge kubahisha ntago ari ibintu bizi ntago nahahisha kubera yuko ntacyo bitwaye ariko ndabanza no kuramutsa umutumirwa uraho neza muvandi
Clementine wamwumvise
murakoze cyane narifite ikibazo muri iki gihe rero hano mu Rwanda iwacu ngewe mbona bitatworoheye cyane iyo ukurikije umuntu ukumva aravuze uti njye nazamukiye ahangaha undi muntu yagerageza bikanga hari abo nzi bagiye bagenda bagendera ku buhamya nk'ubwo ngubwo ugasanga ashoye ibihumbi 500 ugasanga nta cyumweru cyangwa ibyumweru bibiri amaze botike ugasanga mbese mu kwezi kumwe iyisi homba nibaza nk'isi ese ubu babigenza batyo kugira ngo wenda bo bagere ku rwego rushimishije mbese inama bashobora kugira bagenzi babo ku buryo bakomeza bagakora iyo mishinga kubera yuko imisoro y'inaha mu Rwanda akenshi twebwe niyo duteye ubwoba ubu nanjye mba numva najya mu bucuruzi bitewe n'akazi nkora wenda nanjye nkoze abandi ariko nkumva nanjye nakwikorera
wowe ntabwo uragerageza
ariko nanone ndi ntabwo ndagerageza ariko ndi nkorera abandi ariko nanjye umuntu ufite igitekerezo cyo kuba nakwikorera ariko nareba hanze aha nkabona ababigerageza nkabona barimo barataha bahunga cyane cyane wenda hano mu mujyi wa Kigali cyangwa n'ahandi bakajya hirya mu nkengero zaho hari wenda ubucuruzi buciriritse kandi hari mu mujyi wa Kigali afite ibintu rwose ubona ko bikomeye ariko wareba ku musoro ugasanga ni ibintu bihanitse cyane nkibaza umuntu wanshishikariza gutera imbere gukomeza gutera imbere kandi imisoro iri kugenda isubiza hasi ese zabigenza gute kireka wenda nibagira imisoro ya hano mu Rwanda ikagabanuka kandi nabyo ntibizashoboka kubera yuko hari abo bifitiye inyungu hari n'abo bidafitiye inyungu barasoresha umuturage umuturage agasubira hasi nta kuntu rero uzambwira ukuntu najyanye telefoni ya okazio mu isoko nkaza nayisoreye kandi nari nzi ko ayo mafaranga ngiye gukura muri iyo telefone ngomba kuyakoresha ikindi kintu ariko yava mu isoko yose imaze kuyasora ni ukubera iki ntabwo tubyumva neza wenda abenshi cyane cyane wenda nje ni nk'urubyiruko rutize urubyiruko rutize kugira ngo ubashe kubumvisha uburyo ashobora gutangirira ku mafaranga 500 kuzamura akarenda agira ahagera n'ibintu bikomeye ntago bagira abantu babegera ngo babe babasha kubabwira ubwo buryo mbese bashobora kwiteza imbere ayo mahugurwa ntago bayabona ntago mbese tuyabona mbese njyewe iyo mbyumva ngo runaka yateye imbere kubera iyiki njyewe akenshi nka mugenzi wanjye nk'uko abivuze njye hari igihe ntabyemera navuga ntiwenda buri muntu afite uko akora afite uko azamuka noneho akaba afite ya mishinga myinshi we yagiye agenda azamukiraho ariko atavuze ati ngewe nazamukiye ku nkoko imwe ngo ndagenda ngira ahangaha buri muntu wese bugiye ashobora guhinga ubutunguru agahinga ibirayi agahinga ibishyimbo agahinga ibiki ariko byose akabihuriza hamwe bigatuma abona cya gishoro gifatika ariko nanone twebwe ntiwenda ngenda cyakorera abandi nk'uko nabivuze wenda nanjye nzagerageza ariko nanone njyewe ndashaka ngo ambwire anangire n'inama ufite uko nabigenza mbese kugira ngo nge niba mfite 100,000 cyangwa 200,000 nzabijyana mbiranguze ibintu hano mu Rwanda urabizi birahanitse niba umuceri ugeze ku 2023 nkagenda nkareba ibindi bintu nanone urumva ya mafaranga ntacyo azamara ni ukuvuga ngo rero ni ibintu bikigoye urubyiruko rwo mu Rwanda ariko n'ahandi niko bimeze ariko rwose bajye bagerageza batugire inama zifatika
ni ukurangura ariko uzi naho ugomba kugurisha niba wabashije kureba niba hari isoko reka rero uravuze uti nkeneye nanjye kuba nabitekerezaho nkabikora kandi yatwemereye ko amahugurwa ayatanga kandi ku buntu icyo uri hano itike gusa ubwo ndibwira ko ushobora kuba wazamwegera aho akorera hanyuma akaba yaguhugura kimwe n'abandi ndagushimiye cyane
rwose ndabyiteguye
ibyiza
ahubwo ni uko yaza kudusigira akanimero ke kuri radiyo tukagafata hanyuma tukazamusanga ahakorera
reka musabe noneho urakoze Innocent reka musabe Clementine hera kuri ako kanomero ka telefoni niba ushobora kukabaha cyangwa se kubaha aderese yaho ukoreraho bashobora kugusanga ndumva hari benshi bakeneye guhugurwa bifuza kujya gukora uwo mwuga w'ubucuruzi kugira ngo nabo biteze imbere ariko kandi urebe n'icyo wababwira kuri iki kibazo kisa nkaho kibaca intege yego nta gushinzwe imisoro n'amahoro cyangwa iki ariko niba hari inama wabaha mu byerekeranye n'uburyo bashobora gukora kugira ngo badakomeza kugira ubwoba bakifata
naza kubaha adresse y'ahantu bajya badusanga dukorera henshi ariko reka mbanze kukomere ku bibazo ku murongo kugira ngo taza kugira umwe ntasubiza
iyo adresse uze reka nkusabe iyo adresse uze kuyimpa ushobora kuyitanga niba atari ibintu birebire cyane hanyuma ubundi ukaza kuyimpa nkaba nayibahano kuri Facebook yacu abangaba baduhamagaye akenshi bajya kurebaho naho tukayiba
nabaha email cyangwa se nkanabarangira aho bajya badusanga hatandukanye ahambere badusanga mu mujyi muri gare aho bita muri downtown hari shop yacu ducururizamo yitwa Riaf shop ni ihuriro ry'urubyiruko ariko twese duhuriramo urubyiruko rukora ibituruka ku buhinzi iyo ugezemo ubabwira uje kureba bahita baguha nimero z'uwo muntu ukampamagara nta kibazo aha kabiri ni aho bita ku Kimisagara ku muhanda wo ku Ntaraga iruhande rw'isoko ahantu abakihagera kuri uwo muhanda w'amabuye bahita babona ibyapa by'ibisheke handitseho fresh juice bahita bahabona niho dukorera nitwe tubanza kuri uwo muhanda hari ibyapa byacu aha gatatu ubwo hagira baza kuri ariko bageze aho habiri bampamagara kugira ngo baze ku rugamba yenda ku rugamba nca kubarangira ibahamenye neza
yego
hanyuma email address hari Exarito Limited @ gmail.com
Exalito Limited @gmail.com Okay. No, kukomeza.
Hanyuma ndagaruka ku kibazo cya Claude. Nabonye bose bagihuriza iki kibazo kijyanye n'imisoro, ese iyo ucuruje gatoya imisoro iri hejuru. Ariko ntabwo mfite ubunararibonye cyane mu misoro, ndagendera kuri njyewe. Ku kintu kijyanye n'umusoro nubwo bari kuvuga ngo uruhejuru ariko cyane cyane ku rubyiruko ndavuga ku rubyiruko abandi ntabwo mbyinjiramo cyane ntabwo nzi ibyabo ariko ku kijyanye n'urubyiruko ntabwo dusora kimwe n'abandi imisoro yacu iri hasi ahubwo ahantu wenda abantu badakunda kumenya cyane ni ku kijyanye n'iyo misoro uburyo igenda ikurikirana uko iteye nk'ubu njyewe nimba nkora hari imisoro twita ko dutangwa buri kwezi twese muri rusange aho urubyiruko yaba n'abandi ariko iyo ugaragaje yuko ayo hari amafaranga utinjije iyo ugenda ugaragaza ko utinjije amafaranga ujya kudeklara icyo bitaneya ntabwo bakwishyuza kandi utinjije ntabwo bashobora kukwinjiza imisoro utinjije ahubwo ikibazo kiriho ni ukutamenya neza ayo makuru ngo bamenye ngo iyo misoro ikurikirana gute naho ubundi ku kijyanye no ku maradiyo nimba bakunda gukurikirana amaradiyo kenshi barabidusobanura nibo twese dukura amakuru ku kijyanye no kumva amahugurwa aho bayavuze turatanguranwa twese tukagerayo waba utabonetse ugashaka uko woherezayo umuntu ariko ukimenyera amakuru impamo nyayo rero nabagira inama yo gukurikirana neza ku kijyanye n'icyo cy'imisoro kuko njye ntabwo twakemerana ari ibyo nanjye naba narahagaze kandi ntaratangiza amafaranga ajya no ku 100,000 ariko nanjye naba narahagaze
yewe ubahaye ryabanga rero bari bakeneye bavugaga bati hari ikindi kintu cyihishe inyuma twebwe dushobora kuba tutazi
nicyo cyabajene na inota bagihurije baravuga ngo nshobora kuba mfite ahandi wenda nko nakuye cyangwa se hari indi mitungo ku ruhande nagiye nkora bituma mbasha kuzamuka nkagera aho ngeze ariko ntago ariko bimeze wenda sinabashije kubivuga byose ku murongo uko byagenze ariko mu bucuruzi ibyo bisheke nubwo babizonye byemewe nibyo ariko mbere mu gihe cyanjye byari byemewe batarabita ku muhanda rero njyewe uko nabigenze nagendaga mfata ayo mafaranga mbonye nkizigamira nimba mbonye 500 nkamenya ngo 200 ndabika mu gasanduku ari uko n'abana kera twahishaga mu gasanduku wacukuye ahantu kagenagamo ibiceri nagamo ibiceri nibwo nyuma naje kubanza kugura agakoresho bakunze kwita brenda niko nabanje kugura ntabwo gahenze ntabwo kajya mu 30,000 ntabwo bigeramo
ko gukora umutobe
ko gukora umutobe kakora imitobe isanzwe ariko njye numvaga kubera nashakaga kuzakora ji numvaga ko nabyo biri buvemo ji nubwo yavagamo ariko yavagamo imbizi urumva gufata igiceri kagikatira muri brenda buri kwica ya brenda rero mu gukomeza kumva icyo gitekerezo no gukomeza mbigurisha nizigamira nibwo nageze aho ngura imashini y'igiceke iyo mashini ntabwo yari ihenze ntabwo nanjye natangiriye kuyihenze natangiriye ku bushobozi nari mfite ariko harimo n'inguzanyo bampaye nagombaga kwishyura ngira amahirwe numvishe imurikagurishwa ndabaze se iry'igikenya aho bita irubavu ndavuga nikiri murikagurishwa uwajya gucururizamo buriya nibampa akantu gatoya k'amafaranga makeya nkicururiza ngize amahirwe ndakabona ndacuruza nta muntu n'umwe wari ubifite nta wari ubizi ngira ayo mahirwe yo kugira ngo abantu bose banyuzure hejuru bifuza kumenya iki kintu gikora gite urumva intege bishyashya nari nzanye nicyo cyatumye njyewe mpita nzamuka vuba kurusha uko bo bari kuvuga ati wenda wakura rero ku kintu kijyanye na inota wavuze ngo aramutse afite amafaranga 100,000 cyangwa 200,000 ashobora kujyana ku mufuka w'isukari ugasanga urabura gutya nawe ubwo abitekereje arumva ko bidashoboka ntiwajya kuranguramo isukari ukeneye na botike ibyo byose bizakora amafaranga nico nabanje kuvuga ngo icyambere ni igitekerezo wifitemo kurusha uko wahita ushaka gushora amafaranga. Uburyo dutwara n'ibintu ntabwo ari bumwe n'intego twihaye kenshi, ntabwo ari imyaha ujya mu kazi ahita avuga ati njyewe nkeneye amafaranga ni nahita nyabona ndahita mbivamo, ukumva ko icyo gihe ni ukubera ko utarambye kuri cya gitekerezo cyawe wari ufite. Ariko nimba intego yawe uvuga uti byanze bikunze nzagera ahangaha, ndifuza kugera ahangaha, ntabwo icyo kintu kimisaba icyo cyatuma uhita usubira inyuma ngo ureke kuzamuka, kubera ko nibashakisha amakuru bamenye ngo imisoro igenda gute. Ndatekereza ko niyo ugiye ku cyicaro cya Rwanda Revenue ukagenda ukishorayo, baguha umwanya bakakuganiriza, urababaza rwose bakagusobanurira. Ahubwo bo niko akumva gusa ngo aha naha baransoresheje mise mbivamo, hoya nibajye ku cyicaro bisabira amakuru arambuye bizabafasha.
Iyo ni inama. Reka twakire na Ngabo. Ngabo, uranyumva?
Ndabumva.
Ubundi urahagana hehe?
Ndi mu Burundi mu ntara ya Rumonge.
Nyarutsa akabazo kawe cyangwa se igitekerezo.
Akabazo kanze hamwe hashika manze mbaze umutumirwa. Numvise ku bintu bijyanye n'uko kwiteza imbere muri make kubera ubugizi uko burabura, none bo ukuntu baba barateguye ugiye nko kugira uje muri abo nyine muri iyo migambi yabo, bisaba ko washyiramo katare ndana ndetse kugira bashobore kukwakira mu bufatanye mu kwiteza imbere muri uwo mwuga muri nicyo gikorwa cyabo, niko nabivuga muri make.
Urashaka kuvuga ushatse nko kujya gufatanya nabo, icyo watanga?
Yego, nuko bakwakira ku buntu cyangwa ko hariho amahera basaba kugira umufatanye. Nashaka kumenya ubwa mbere, hanyuma imeri numvise yuko baba bayicanze ko kugira umuntu abarondere ndibaza namwe muraza kwitwandikira neza mu iduka.
Havuzeho babashakira, hanyuma ubwo turaza kubashyira kuri Facebook mu bisangeho. Urakoze cyane. Tubanze twakire na Louis Michel. Louis Michel. Uraho neza?
Ugeni uraho, yashimwe.
Haleluya. Wari warabuze?
Nuko
ikaze. Icyo ufite ikibazo se cyangwa igitekerezo? Oya, ndabizi. N'izina ryanjye nta kibazo.
Byaba bitangaje kino kiganiro cyo kuwa gatanu kireba umwari, umutegarugori, umwigeme, umukenyezi.
Bambwirire rwose.
Bitangaje kirinze kirangira nta mwari, nta mutegarugori, nta mwigeme, nta mukenyezi ugize icyabazo.
Ngaho se bampamagarire rwose, nagerageje.
N'ikibazo mfite. Rwose birababaje cyane ko iki kiganiro kibareba ariko kigahita kirangira nta mwari, nta mutegarugori, nta mwigeme, nta mukenyezi ugize ikintu abaza. Niba se ni ukuvuga ko nta bibazo bafite byihore byihore.
Ye kabaza, ariko ntubyihorereho ubwo noneho wowe uzajya ubatubariza batubwire impamvu abo muzaba muri kumwe.
Ntibanyumva iki kiganiro ni icyabo, niba bafite ibibazo kuki bataza? Ariko kuki bitinye babiterwa n'iki?
Uzahere kuba muri kumwe rero ubatubwirira uti ko mukenewe bite byanjye.
Yagiye filamu mu kazi ubuta kuwa gatanu, niwe nzaho umwanya aba ari wubaza.
We nawe ntabwo uhejwe, ariko nuko uzadukorere sensibilizasiyo byadufasha. Nuko ibariza akabazo kawe
rwose. Igihugu ngiye byanyangaje kuba nabigize ahangaha, nta mwari, nta mutegarugori, nta mwigeme, nta mukenyezi wari wagira ikintu abaza. Akabazo mfite nakagura mwana Clementi ubundi ni uruganda ruri mu karere ka Kamonyi, nawe hakurya ku Ruyenzi ni Kamuhanda ni hehe rwose ziri ku Kamonyi, ariko mbega ni inzoga iri, ni inzoga alukorize, ni inzoga ni umutobe, ni rwose iyo nzoga ntabwo ndayibona, ntabwo ndayumva. None ukorera hehe? Uruganda rwawe ruri hehe? Iyo nzoga isohoka ryari? Igice cyo dufite rwose ntayo nzi rwose, ntabwo iraza hahira agera kremati yes
buretsa kubwira
no no ni gakeya ufite ni gakeya na gatere gakeya ntagura gerageza itugereho gire ndi hano hano kuri centre de negocie hano ikabati ariko zoga nta yaje kuba umuntu w'Imana nta nubwo ndari umba nta ndabona urakoze kremanti urakoze bujiji
urakoze rwimishere guma hafi rero ubwo ngubwo aragusabanurira
yego
yee urakoze twakire na Samuel Samuel
allo
wiriwe
karame karame
yego urahagana he
ni mu Rwanda mu kae ka Kayonza
nuko nuko mwiriwe neza se
etsiwe neza
nuko
ndajombaze ndashimwa mutumirwa bwa mbere na mbere ndajya mubaze numvesha avuga ko company ikorera ku Kamonyi none nk'abantu b'iburasirazuba bo icyo kinyobwa cye cyasugeraho gusa
narawe yigeze kuvuga ikigari ariko
ikigari burasirazuba so ubwo kazatugeraho gute kugira natwe tugasogongeye twumva
kamere niba nta kindi kibazo ufite reka nze mubwire noneho abasobanurira
bwa mbere agitangira iyo kampani iyo bizinesi nizeye mbogamizi y'abarawenazi
ashobora kuba afite neza ndahura nazo no muri iki gihe imbogamizi ntiziba mu gutangira gusa niko nibwiye
nazo kuko ijana ku ijana ahora ari ukuntu umuntu akora bizinesi akagenda ahoramo n'imbogamizi nize yabahura bonasi
urakoze cyane Samuel nuko Clementine inzoga n'umutobe barabikeneye babwire kuko babibona
reka mpite muheraho Samuel arakoze cyane are kumbaza uko byabagera iburasirazuba yego hose ntabwo ndabasha kuhagera rumba ndacyari urubyiruko rukiri kuzamuka nta myaka myinshi ndamara biracyari bice ariko iburasirazuba hari aho biri ushobora kugera mu murimo Nyagatare hariya mu ruhande rwa gare birahari cyangwa se mu minsi mikeya mu cyumweru gitaha biraba biri gifari hariyo Rwamagana ndumva we naba mutubizi hanyuma kuri Misheri yambaje ngo ese ni inzoga n'umutobe twamusubije tugitangira harimo divayi hakabamo n'iyo bita wiki akabamo na ji ibyo byose birahari hanyuma yambaje ngo uruganda ko ruri Kamanyura ahagana hehe ruri ku Ruyenzi aho bita Igihara abantu bose barahazi ni hari hasi mu santere ndumva ari ahantu hari kuzamuka abantu bari kugenda bamenya benshi hanyuma hari undi nayo wambajije ngo bambaje none mbiye nzoga ntibarayibona bagihurijeho iyo nzoga iracyari ntabwo navuga ko yari yazamuka cyane kubera ko inzoga yanyumuranye imyaka hafi umwaka umwe n'igice kandi ni inzoga itinda ishobora kuboneka mu mezi atandatu urumva rero ndacyashakisha uburyo yagera kure natangiye no mu kuranguza ariko sindabasha kuhaza isoko kubera ubushobozi bwanjye bukiri hasi ariko wenda mu minsi mike nzagenda ngana n'amabanki ndebe ko nabasha kugenda bose mbahaza
inzoga uvuga ni iyihe niyo divayi cyangwa ni wisiki
niyo divayi kuko irasembuye na wisiki zose zirasembuye
hanyuma umutobe wo waramamaye urazwi ubuzwe kuri hezina
umutobe wo urebye waramamaye kubera ko ni jiri fresh niyo dukora ako kanya abantu bose banywa ushobora kugenda hafi mu gihugu cyose ho igihe hari amamashini atandukanye buri centre nk'icyo tugenda tugerageza kugihageza
ntabwo ari iri mu icupa umuntu agenda akagura
oya ariko nazo tubazitse twatangiye kuzikora kubera abantu bari kure wenda mu bihugu by'abaturanyi batangiye kugenda bazidusaba rero ubu nibyo twatangiye ntabwo ziraba nyinshi ku buryo zaba zaramaze zo kumenyekana hanyuma ku kijyanye n'imbogamizi mbiye imbogamizi ibyo ntabwo umuntu ashobora kureka guhura nabyo kuva utangiye kugeza ryari urumva kuba naratangiye ibintu ndi umukobwa byo byonyine byari ibintu bitari guhita byumvikana umukobwa azanye divayi azanye wiki yabikora bigakunda urumva kugira ngo ubashe byumvi kubasha kubyumvisha abantu bakanywa inzoga bakavuga ati kuko
yenzwe
n'umukobwa nibyo koko imeze neza byaratugoye cyane ibintu byangoye cyane kubyumvisha abantu
ariko uko tugenda tujya mu mamurikagurishwa atandukanye abantu bagenda bayimenyera ku buryo usanga uvuyeyo wayabonye contact z'abantu benshi bituma bigena nemwe nta kibazo tugihurana n'isaha usanga hari bene wanyu baza bakareba abanyarwanda wenda bagenzi banyu inzoga yo mu giseke dute akabibona nk'ibintu atumva neza akigende ugasanga abanyamahanga babikunze kurusha bagenzi bacu kubera ko batarumva ko inzoga yengewe mu Rwanda yaba inzoga nzi ariko uko bigenda biza bamwe barabimenyera abandi babimenyesha abandi bigatuma bigenda biza ariko iyo mbogamizi yo turacyanayise kugezana n'isaha
ahubwo se utangira ahubwo ntabwo wagize imbogamizi umukobwa urimo gucuruza ibisheke ku muhanda kubyo bikunze gukorwa n'utwana tw'uduhungu byo byifashe
mu kubona baratangiraga kagakoze se ubukare bw'icyongereza ariko byewe byaramfashije kugitanya ntabwo nagika ko ni imbogamizi kuko ntangiye gucuruza ibisheke ahubwo babiguraga cyane ahubwo gatite nk'akagakobwa kaje gucuruza ibisheke wanabigurira bigatuma rero nibonera abakiriya kubera kubona ko uri umukobwa ucuruza ibisheke ku muhanda
watinyutse
byaramfashije ho kugira ngo imbere imbogamizi aho byasinye izamuke imbogamizi nagize niyo yonyine yo kumvisha abantu ikijyanye n'ibiti nawo wanyine kuba uri umukobwa wayongera mu Rwanda noneho wenda iyo uri umunyamahanga wavuga ati bo twari abamenyereye gutya ariko kuba uri n'umunyarwandakazi byo byari bigoye kubyumva ariko bagiye bazumva kuba narashe gutwara igihembo ku rwego rw'igihugu ni uko nari nshoboye nuko nabashije gukora bikagaragarira buri wese
yego
ubwo hanyuma hari undi
wari ugiye kuvuga indi mbogamizi
oya hari undi wambaje ikibazo witwa Ngabo w'i Burundi
mu Rumonge
yambajije ati gufatanya nabo watanga iki sinzi icyo bise gufatanya nimba ari ugufatanya kampani cyangwa se wiyifuza kuba kwamwangaza nk'umukozi se cyangwa se nawe yifuza kwikorera ibyo namusobanuriye ko dutanga amahugurwa nta kiguzi namba nta kiguzi dutanga ni ukubigishiriza ubuntu nabo bakabasha kwiteza imbere ashatse n'akazi sinavuga ko abantu bose ubungubu tutabasha kubaha akazi bigira uko bigenda ariko uko tugenda isoko ryaguka niko natwe dukenera abandi bakozi gutyo naho ku kijyanye no gufatanya kampani byo ntabwo nabivuga ko bihari ntabihari kuko kampani iracyari iyanjye kuba yavuga umufatanyabikorwa byo yazaza tukabiganira
ntacyo turaza kumuha uburyo yakugeraho hanyuma ubwo muzabivuga twakire Nduwimana
yego
mwiriwe neza
yego mwiriwe
amahoro
turashima uko biri kose
ufite akabazo cyangwa igitekerezo
nakabaza muntu igitekerezo akome tumutere intege abandanye akora ayo matifayi n'amashi ama nk'ibyerekeye abadandaza twe iyo mitobe iyo dushikira gute turangurira hehe kugera natwe tubidandaze turabe yuko twotera imbere
urahagana uri mu Burundi
cyacururizwa kubera nazo tubidandaze ibidandazwa byiyo
Nduwimana uri mu Burundi
yego
yari arimo avuga ko batari bajya ku isoko rinini cyane ubwo rero reka mu kanya ndamuha umwanya gusubize nicyo nta kindi
oya nta kindi bakubwiye yuko atwo bisanga cyane kugira ngo tubijyanaze kubera turabadandaza
udandaza nawe ibijyanye n'inzoga cyangwa n'ibindi bintu
harimo ibicuruzwa n'ibiribwa n'amaji ubatwo murangurira kugira ngo tukaraba ku cyose ho tukazatumushorera
yego urimo kutwumva kuri radio ubu ngubu cyangwa tukugumise ku murongo
kubera mu Burundi tutumvikana twoganira ngaha nyene ku telefone
bugumyeho reka mbwire ku buhanga bw'ibyuma reka tubanze twakire na Jean Long hanyuma tubone kugusubiza Jean Long
wiriwe neza
wiriwe akabazo kawe cyangwa igitekerezo
ngewe ntago nwenda nabashije gukwikirana ikiganiro cyose kubera ikibazo cy'imvura. Na numvaga rimwe imvura ikagwa cyane inkubaze gakubita.
Yebega. Ntacyo akuyemo cyane.
Wenda no tubazo nkatunga he namwibariza.
Gera duke yari.
Mbere na mbere nkamushimira kabisa kuba yaratangiye gutyo kutuntu duto duto bigatuma abasha kuzamuka. Kuko mbona ari ibintu biba imbogamizi ku bantu benshi bakabanza kwitinyira nk'umuntu agategeza akavuga ati se wenda nk'umuntu uzabona ncuruza ibisheke ku muhanda azavuga ko ndi iki. Ati azavuga ati narananiranye twenda hari imirimo ndananze kuba nakora mu rugo cyangwa se wenda n'ababyeyi bamwe na bamwe ntibabiha agaciro. Ikibazo cya mbere nanibariza, mbese ni iyihe nama yagira ababyeyi kugira ngo bafashe abana babo mu tuntu nk'utwo ngutwo twazabateza imbere? Kuko ushobora kuguma iwanyu wenda ugasanga nta n'ubushobozi buhari bazagufasha wenda ku mibereho yawe y'ahazaza, ariko wenda wacuruza akantu nk'ako ngako wenda kakazaguteza imbere, na wenda ukabasha kugeza iga mu mafaranga make make yawe akazaguteza imbere. Ikibazo ikindi kibazo namubaza, ese ko tujya tubona inzoga nk'izo ngizo wenda zijya zikunda wenda gucuruzwa hirya no hino hatandukanye mu Rwanda, wenda ugasanga hari nk'inzoga wenda ziba zitujuje ubuziranenge, hari n'igihe bashobora nko kujya gupima wenda bakaba bafite inzoga wenda n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge bakabereka inzoga zenda zifite ubuziranenge, wenda ugasanga mu zindi bajya gucuruza hirya no hino hari izindi bintu bongeramo. Ese bo ntabwo baba babikora se, cyangwa wenda n'ababikora bo yababwira iki ko tujya tubibona? Ikindi kibazo nenda namwibarije, ese umuntu azikeneye azikura hehe? Ese umuntu yababona kuri adresi kugira ngo abibarize wenda azajya no gusogongeraho yumva uko zaba zimeze ibibazo byanjye byarize?
Urakoze cyane. Ubwo adresi yayigeze kuzivuga, ndabona igihe gisigaye ari gitoya. Ushobora kuza kuzisanga ku rubuga rwacu rwa Facebook, ndaza kubibashyiriraho hanyuma ubwo reka muhe umwanya noneho ababwire muri makeya, kuko igihe gisigaye ari gitoya. Clementine, gerageza kubasubiza muri make, ubundi bagushimiraga ariko kandi banasaba n'inama. Nuko
murakoze cyane. Ndahera kuri Nduwimana, hari aho yavuze ngo sinzi nimba numvise neza, yashakaga kumbaza aho ibisheke tubirangurira ku buryo nabo ahari bajya babiduha.
Oya, Nduwimana ndumva we yavuze ngo ni umudandaza, ni umucuruzi acuruza mu byo acuruza harimo imitobe, yagira ngo yumve niba nabo ubwabo bashobora aho babikura uko babibona kugira ngo nabo bajye babicuruza ko buryo byabageraho.
Murakoze cyane. Ubu ngubu ntabwo navuga ko byari byakagera mu gihugu cy'u Burundi, ariko naho twari turimo turabiteganya mu kwezi gutaha mu kwezi kwa cumi hari umurundi umwe wabidusabye kugira ngo ajye abicuruza byose ibicuruzwa byacu ariwe ubigira hari i Burundi. Yaduhaye ukwezi kwa cumi yuko aribyo tuzakora, natwe turimo turakora na kontra mu minsi mike ya Bujumbura biraba bihari, wenda ubwo sindagira ubushobozi buzarenga aho ngaho, ariko bukebuke nabo bazabibona. Hanyuma ku kijyanye na za ronge bavuze ngo niyihe nama nagira ababyeyi kugira ngo bafashe abana babo nabo gutera imbere yo kubaca intege, ikintu nabagiraho inama cya mbere ni ukubanza kubona igitekerezo umwana afite. Nimba ari igitekerezo kizima, ugomba kumuherekeza muri icyo gitekerezo cye, nibwo azagira imbaraga. Kuko nanjye babanje kumbuza, ariko nyuma abona ko ari ibintu bindimo bakomeza kunshyigikira. Arangira arambaza ati inzoga ze twazikurahe kugira ngo wenda bazaze no gusogongera. Namuhaye adresi, wenda uraza kubibasubiriramo nimba iminota isigaye mikeya.
Agahene gatoya.
Adresi nazibahaye mu mujyi muri gare bahagera barabizi, abantu umuntu ucuruza inzoga ziva mu biseke n'amazi baramuzi. Hanyuma na Kimisagara kontaraga no kurenga.
Ndimo kubona rwose ikiganiro kigeze ku musozo, keretse niba hari inama ngufi cyane nk'amasogonda make watanga muri rusange ku bantu ukurikiza ibyo badusabye n'ibyo bifuza kugeraho mu magambo make cyane.
Murakoze cyane. Inama ya mbere nabanza kwigira abagenzi banjye b'abakobwa n'abamama kubanza kwisinyuka bakumva ko nabo bashoboye icyo ari cyo cyose twagikora, kandi bajye banahamagara nabo baduhe ibitekerezo niho dukeneye cyane. Hanyuma ku kijyanye indi nama natanga abantu cyane cyane kuko bahurizeho komite,
kijyanye n'imisoro bitinyuke bose bagana Rwanda Revenue babagira inama bajye bavuga ikintu bazi neza noneho bemeze ikintu bavuga ati twakibone.
Yego, urakoze cyane, ndagushimiye cyane rwose. Mukandayisenga Clementine, nshimira na Engineer Dan na Audrius na Fatuma Karara bamfashe ku buhanga bw'ibyuma. Eugenia Mukankusi kuri mikoro, mukomeze kugira ibihe byiza.